she has a come out in a valley. You still be my darling. So from Bukai, what is meant to be, we have to be. No matter how long it has going to be. Unani humiza moyoni, nali ama chozi. Enzwe, emi nali ama chozi, machozi, machozi. Ate!
Buda murefu mimi na wewe tulikuwa tunapenda na kama Romeo na Juliet. Siku tarajia itapita wiki moja bila mimi kukuona wewe. Sasa, miaka, saba zimepita. Siku woni sipati ujumbe. Kona nende shumi tukisa smile. Ulipotea sikurudi kuona. Nilijaribu kutafuta kule ulipokuwa na koishi lakini sikupaona. Some people told me ulienda Ulaya. Other people told me uliolewa. Na kuona picha ni na kuota ndotoni. Nikiamuka sipati kuona. Naumia moyoni nalia machozi. Nikikumbuka yote naumia. I miss you.
Hata kama zimepita miaka nyingi. Kila nikikufikiria ndani ya moyo si feel easy. Na ile simu nilikuwa najua. Sasa hivi naipiga lakini inasema bize. Baby, nimepata hii karatasi na kalamu. Nataka nikutumie salamu. Madam, popote ulipo, jua mimi ni wako. Na kuahidi milele kwa wako. Wezwe, naahidi mimi wako. Ande moyoni mwako. Siwezi kuishi maisha ni bila mapenzi yako. Baby, kumbuka zile siku njema. Ulisema tatenda mema. Angalia vile umenidanganya. Angalia vile umeniacha. Nilikuwa pamoja sasa nimebaki mmoja. Sipati usingizi. Niko na mawazo mengi. Kulowoza ebilowozo vyo nabisule yojole. Nimechoka na hizi mawazo. Ninataka kuachana nazo. Nisipoachana nazo nitaenda kaburini na
yo.
Hata kama zimepita miaka nyingi. Mina kumisia.
Yeah.